Nawe laba y'obuliriza kye nkugamba Bali bameka b'olaba bakusaana Tumbalira mu bazanyi bakatemba Nina kalende byange nkolera ku agenda Yeah, leka nkunani kakaweta Omulimu gw'oguli gumu
gw'ogamba yes I do
Peta mu bw'ogamba weta mpola mpola Ebyange si byamaddu
Buli kye nkola for my woman
Love is only for you. We are singing it out. Move on, I'm on again. I wrote this song for you.
I wrote this song for you.
Buri chenkora for my woman.